kisha kunishikilia fundo wanahitaji nife mapema. Ila Mola yu pamoja nami sitaogopa chochote. Anaipanga na kupangua ndiye ninayetegemea. Ananipenda na nijali mwenye kupanga maisha yangu mimi we. Wanahitaji nife mapema yeah. Wanizike mzima bila kiyama kutokea. Mtetezi wangu yu hai, usumbufu gani kwa maisha yangu we.
Hata kasi jazaliwa walo mtakama mimba yangu huitoa. Sina kinyongo nao kwa Judges God na waombea yeah. P1 alivyo barikiwa like Jesus kaja kusulubiwa. Wanatamani nife, nife mapema. Hawapendi nisikike okay. Wasiponyona kanisani wala msikiti. Wanataka kunijaji, wezi kunijaji. Naishi kwa justice, sina case na police. Judges God. Nyimbo zangu mbili mtamu, nataka kunijaji, wezi kunijaji. Usiponyona msikiti, wezi kunijaji. Judges God, Judges God, Judges God.
Judges God.
Swaga, sambaza upendo, heshima kwa mama. Kamlebe, P1, maestro.